kagire aravuga ati ko mu mwaka ushize mwatoye chairman w'umuryango ubu mukaba mugiye gutora umukandida harya biratandukanye kuko chairman w'umuryango yaranabyivugiye cyangwa murabizi ko ashaka nawe kuzaba kandida ariko amategeko yacu aravuga ngo hari inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tubone umukandida kandi buriya cyane cyane ku rwego rwa mbere shingiro y'umuryango wacu urwego rw'umudugudu buri munyamuryango wese afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza cyangwa se no kuba yakwamamazwa n'undi mugenzi we twaba rero tumubujije uburenganzira bwe twakiriye icyifuzo cya chairman gusa tutacishije no muri bwa buryo dutuye dukora ubu ni ukuvuga ngo na chairman nabazanyura muri bwa buryo nabaziyamamaza hahani noneho abanyamuryango nibamugirira icyizere kandi byo simbishidikanya kuko ni chairman wacu turamuzi tuzi icyo akorera umuryango n'icyo akorera u Rwanda bazamugirira icyizere ariko hashobora kubonekana kagire w'umunyamuryango nawe wavuga ati reka niyamamaza ariko ko nanjye mbona hari icyo ari akamaro nagira icyo gihe rero murabizi dufite imidugudu 14,000 na 100 birenga hafi 15 ntabwo tuzaburamo n'undi muntu wavuga ati nanjye mfite ubwo bushobozi akaba nawe yakwiyamamaza kugira ngo rero tutamubuze ubwo burenganzira bwe niyo mpamvu twa umuryango nk'umuryango twasanze ari ngombwa ko twakomeza ya process uko tuyikoreshwa n'ubundi no mu mwaka washize 2017 niko twakoze noneho rero amajwi cyangwa se amahitamo y'abanyamuryango akaba ariyo azagaragaza koko na bwa bu na cya cyifuzo cya chairman ko abanyamuryango bamugiriye icyizere ni ngombwa rero ko tubinyuza muri iyo process kuko ni ko umuryango dutegeka ntabwo twaciye iruhande